Hey, yeah, oh, oh, ooh, yeah,
pizza,
yeah. Islevi omosiga
osinga kubabuligwe okankanya
onela bizabale abasoka nsaba tonjiwa nsaba tondeka kubanga gwatamuzo bulamu wange elabulichiro mapiriganze wenebaka ndogotana mukwano gokare nsaba tondeka nsaba tonjiwa kubanga bondeka mpulira nsana girl kundowoza yo mutima gwange nobongo wange yogwe future yange gwe mapesa gikoti yange oba mafuta mutala yange oba singa osinga oba singa osinga oba singa osingira bali mapiri gago asingira bali lotambula bebi otambulira muli osinga oba singa osinga oba singa osingira bona mapiri gago asingira bali lwomenyeka bebi omenyekera muli going back to the first time nakulaba sakisuubira ndi kiriba naye katiraba omukwano gwe tulina kati tusinga bali abasoka kuba gutusazamukabo gututambuzabo gutusazamukabo gututambuzabo mugala wenange seyeya ku mugga gw'amazama tefwagatambula bwe tutyo bwe tuseyeya mpola mpola tukulembera abatubo baabwe bakwebera oh why osinga oba singa osinga oba singa osingira bali mapiri gago asingira bali lotambula bebi otambulira muli osinga oba singa osinga oba singa osingira bali mapiri gago asingira bali lwomenyeka bebi omenyekera muli gwenange twatondebwa nga tulina kubamu mukwano gwaffe lukalu tebulimenyebwa otambule nga bwe ntambula twelage n'okukira balo ne kumire nze kwekumire tubeerera tubeerera mupaka na kufakalereka mapiri gangu kukwateko wano kukwateko wali anti enze balo osatiza kusikiriza nze byokola nze binkuba ontambulira muli gawo ntambulira muli imahare maherole you're running from my mind you're the old line what a noise what a noise what a noise bali babi baya oba singa osingo ba singa osingo ba singa osingira bali mapiri gago asingira bali lotambula bebi otambulira muli osingo ba singa osingo ba singa osingira bali mapiri gago asingira bali lwomenyeka bebi omenyekera muli kankanye